onon ko mbiɗa kettini studio kala ngu habaruji ko sukaɓe ummatorɗe min ummu Oumarou hawtade Abdoulmoumouni Ali Nialli yettinta habaruji ɗi assawe to mum. Abdoulmoumouni jongonɗa
jamni walla kay ummu habaruji ɗi e gaddanɗe hettinantoɓe
nder habaruji ɗi min jaaha Agades min kala dow himɓe keme ɗiɗo jaaɓe leydi Algérie ɓe tefoa ceede diwaɓe ɓe garti goho e lewru ut nder yewtere men pindinol dow min kalan dow hano tefoɓe talkuru BTS e hantorde min kalan filla pirtor ɓalli. Nomi halni Abdoulmoumouni go e lewru août du ni bibbe leydi Niger ni jaabe Algérie fa tefon yiwama gartira wuro Agades.
Non jatti wadi ummu de en daari du ni fa hande der wattraabe en den ni worbe keme dido e lasso e tato rewbe sappo e jeddo e cukabe famarbe chapande tato e nayo kan en tawa der mabbe amma cukabe famarbe be en den ni no tawa der jungo sa Russie region Agades kawji do filla wadande himbe balla.
De lawal gotol gol ni har ko cewata himbe diwaabe gartira Agades horejo region on kawji do filla denol cukabe e rewbe hokki fama do mun Amadou Alassan Fantini Moussa Mamman.
Dans ce convoi il y a
no dilambe leede keme dido e chapande jeddo e nayono be fuduno bibbe leedi Niger no sukabe famarbe be gonda e do tobe sarusi amin kawjido filla renugol sukabe mo region on woni e hojan debbe teddengi deben kantini gollal gal demmin korrata be to gollobe amin sarusi on natata le karuji di e hinna debbe fato be jeeli regionji mabbe sarusi amin tawaɗo to on do tokkito wadde golle ɗe
non nonni Abdoulmoumouni nder Agades on ni har ko ƴewata filla hano julɗe ko leydi ko awol leɗɗe kando ñalande barkinama sanne nder wuro Agades.
Non jatti waɗi ummu de en daari ɗu ni nder ñaloma o en danni Dalila Batugu en den sukaɓe ummatore huɓere Agades ɓe en danni hewɓe jeehi ton en den nder hôpital mawɗo région Agades o en danni gam moƴƴinde leɗɗe awonnoɗe ton en kettino ko Moussa Mamman wadde firtaɗe ngal fulfulde
hew mabɓe fun tawɗa peluji woɓɓe ne jogui du ko nanni basirɗe ni eko nandi e muɗum sukaɓe ummatore ɓeɗo ni gonanano moƴƴina leɗɗe tawaɗe ɗe loctorore mawde Agades nde endan Suleiman Wayfan goto e sigliɓe golle ɗeɗo
activité volontairement
gollal nonngal min muuyi waɗude ko neɗɗo yoɓatake fay mbuɗu do filla renugol leɗɗe nder loctorore Agades mawde nde taƴol leɗɗe fuu min gattiɗu nder golle ɗen kota tawe gollal amin ngal
moƴi
gollal ngal hooreɓe hôpital ngal endan yetti ɗum sanne jibo fuma goto e hooreɓe loctorore nde nde Agades
ɓe sukaɓe ummatore laabi ɗiɗi fa tati ni e golle mumɓen no gollal non ngal jettumi sanne miɗo eela ɓe keɓa yottade e sigilaji golle goɗɗi
e dow miccintingol ni nokkure hôpital ngal Agades ɗon wona to suɓano rawanen gam batte wadde awo leɗɗe dow fiiko darto julɗe tati lewru ottuɗu ndu enɗa
ummu en gartuni jonke e nder huɓere ñamede enɗen ni kalen dow ekkintinore goɗon ni de alternative espace citoyen waɗani ummatore capanɗe tato jeeyaɓe e partiji politique
nonnoni Abdoulmoumouni nder pottal gal ni ɓe gattana jeɗɗiji ɗiɗi ɓe kokke andal nani fama ka jaadimin Leyla Nuhu o waddani min
gam batte wallude sukaɓe ummatore wonɓe e nder partiji politique heɓa andude sanne kañum e darnade yiito hakkeji muɗum en ɗum waddi ko fedde alternative espace citoyen ɓe gaɗi jandoyade e sukaɓe koto capanɗe tato e tato mamman kaka tuda goto e hooreɓe alternative nani ko haali dow ekkintinol ngol
la formation initiée par
ekkintinol ngol fedde alternative manamu woni ekkintide sukaɓe ummatore taɓaɓe nder partiji gonɗi e laamu eɗi gala e laamu ɗum andude laabu kiite ɗi partiji politique gollirta ɗo nder Niger
niveau de la formation
to mabɓe kamɓe sukaɓe ummatore heɓe jande e tindi ɗiɗo ni ɓe mbi hunde endan ɓeydaniɓe sanne gam wallanɓe jaati ɓe gaɗa nangodira hakkunde mabɓe kamɓe sukaɓe ummatore wonɓe le parti ɗi enda Assoumane Garni goto e mabɓe
après deux semaines de formation
caggal jeɗɗiji ɗiɗi ekkintinede min kollama dow kulle kewɗe komin elata woni nimɓe keɓa singude hakkunde mumen lawol narral e wartude gotel nden rafi potal hana natude hakkunde mabɓe gam kanƴum ñiɓata laabi démocratie
toujours en construction
kamɓe waɗa foti tindi ɗi endan ɓe eeli koto ko tawe hono ɗum heɓama waɗama yaade yesso gam batte jonde jaam e potal nder leydi meɗen Niger
Abdou Mumu ni ko wattani hano tefkoɓe ujunaji joyi tefuɓe talkur BTS ɗum ɗo golle jungo ko kamɓe gaɗi nde lawol golli talata garowo noon ni ɓe jahan ɓe naata nder tawtur noon ni ko BTS ɗum ɗo fara ɓangguere hano bindolgol
dow lawol gol ɗuni fa hande Umu Sakina Gazibo yilake ton enɗan ni nder centre Naome to jangoɓe ɓe enɗan ni gonno keɓa balla janginoɓe mumen ɗum ɗuni fa hande gam siryade tewtewru du enɗan en kettino ko o waddi firta e ɗengal fulfulde
yeeso Allah ɓalal Samira Saydou omo wono mo waɗa gollal noyi arigo wawi hoƴirede ɗum no dartinani tewtol BTS ko duɓinaɗi ɗe nogay ɗiɗi omo tawa e tewtol ɓen endam
tewtoru BTS min goni minen ciryo no woɗiɗi janguinowo no wonno hollamin min kanti fuu to saɗarma heppata dey min goni minen gaɗa bawɗe amin fannu jande ko kawjaki lumaku gomi miɗo waɗa dursitaki hijama aare kimin kawrata min gaɗa janguinoɓe amin no goni no ballamin nde ni min kanti dursitaki hakkunde amin janguinoɓe no ƴewanamin
gam batte ɓeydande tewtoɓeɓen endan ni andal e sembe dow tewtol ngol hawjiɓe jande nde enda ɓeɗo ɓe gaɗano watto fuu ɗum heɓa ɗum laato Oumar Hassan Abdoul Majid goto e mabɓe nani ko holli
ekkintinolngol hanti jonka cigilaki tewtewru talkur BTS ndun tan heddi hono konorta filla arto sigila kantol jande ɗo min keɓa hebbinde ɗum no haniri nimɓe keme tato e capanɗe jeegom gaɗoyta tewtewru ndu woɗi du min bittoto dimma ko hani heɓata
balɗe seeɗa heddi ɗum fuɗɗo tewtol BTS ɗum won talkur nduɗo kamɓe tewtoɓeɓen enda fou eɓe ɗon kamɓede ɓe cigilo keɓɓe gaɗa tewtol talkur mabɓe nduɗo caggal keɓol bak on no woɗiri
miccintine nduni fa hannde Umu hettinantoɓe e asawe o enda ni ko battu jooɗa haale tous ala fada ko ummatore studio kala ngu hannden ni waɗoytana dow ciryaki BTS deta o endan ɗo leydi meɗen Umu har ko darta fijo coñino ɓalli hannden ni se kettinoɗen ko Habibou Garba waddi sumana Amadou firte ɗengal fulfulde
ton europe lewru uttunduɗo kam wonno fuɗɗugol latol baal ko watte hakkunde pelle ɗen endam ndenne keña aljumare wonno ko ɗum fuɗɗi ko wiyete premier league to enɗa angleterre kañum e bungas liga to allemagne e ligue 1 mo france la liga ko espagne kandu konna fuɗɗatana sappo ɗiɗi lewru uttundu endam hawtade e série a mo italie du konna fuɗɗan sappo e tati lewru uttunduɗo fartay kondodu konna ni ɓurondiro e wawde muɗum ko duniyaru fuɗɗa kana il alarbar ƴaɓɓinde nda to wiyete bulgarie leydi niger yarayna nayon rewɓe ɗiɗo e worɓe ɗiɗon nder mabɓe du konɗan mbiyete Nouruddine Issaka o heeɓi tammal dardial ngal kireri ɓe yetta kilo capanɗe joyyi e joyyi
to madalla ɗon min darnat on habaruji men ɗi assame seeɗa lamɗo holli min jaango alal min gaddan habaruji gon kettinoɗon dow habaruji ɗin ko hana on jooɓo ceeɗu no gaɗon tati ɗiɗi joyyi